juu angani. Mimi na wewe tu, penzi letu liwe juu, juu angani. Oh oh oh, lipepe, 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 lipepe.
Kipepeo feni juzi juzi, nisha kuwa mamugunjwa nomba nipe dozi. Nipe dozi, nipende kupende, na mbegu ya upendo pamoja tuipande. Nilinde kulinde, na hiyo ndiyo nguzo ya imani. Nitakupenda kama mtoto kwa mama, amini sitakudanganya, nitakujali milele.
Mimi na wewe tu, penzi letu liwe juu, juu angani. Mimi na wewe tu, penzi letu liwe juu, juu angani. Oh oh oh, lipepe, 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 lipepe.
Hawajui jinsi gani nilivyo kupata wandoto, oh,
wandoto.
Siku wiki miezi miaka ulinipiga chenga, shapata God. Unanipatia penzi la life, kwenye mahaba hauna kasoro. Mapenzi yetu yametulizana wahalali. Nipende tupendane, penzi letu liwe juu, mahaba ya changanyi wango pate aibu. Nishike tushikane like Zuchu na Chibu. Mimi na wewe,
mimi na wewe tu, penzi letu liwe juu, juu angani. Mimi na wewe tu, penzi letu liwe juu, juu angani. Oh oh oh, lipepe, 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 lipepe.
Put Tarts on the beat.